¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Aleluya. Walking in this new salvation of the Lord, many times there are many spots that come on the gown that the church wears.
Kutembea katika hii wokovu mpya wa Bwana, wakati mwingi kuna madoa mengi yanayoangukia vazi hili ambalo kanisa limevalia.
Hallelujah.
Hallelujah.
No wonder.
Na ndio sababu
the Lord has opened a mighty door of repentance.
Bwana amefungua mlango mkuu wa toba.
So she may clean up the stains.
Kwamba kanisa likasafishe haya madoa.
On the ground.
Yaliyo katika vazi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So every Christian has a wedding gown.
Kwa hivyo kila Mkristo ana vazi la harusi.
By right.
Kwa haki.
Because she was already purchased.
Maana tayari alikwisha nunuliwa.
But how many Christians have kept their wedding gowns spotless?
Lakini je, ni Wakristo wangapi wamehifadhi mavazi yao bila madoa?
And he says fine linen.
Naye anasema kitani nzuri.
I like that when he says fine linen.
Ninapenda hapo anaposema kitani nzuri.
Fine linen stands for the righteous acts of the saints.
Kitani nzuri ambayo inasimamia matendo ya haki ya wapendwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
There is a lot of revelation here, somebody.
Kuna ufunuo mwingi sana hapa, ewe mtu.
Have you kept your gown fine and clean?
Je, umehifadhi vazi lako likiwa safi na nzuri?
Or it has been tainted by sexual sin.
Au limechafuliwa kwa madoa na uchafu wa dhambi za zinaa na ngono.
And sexual lust.
Na tamaa za ngono.
And lying.
Na uongo.
And false prophecy.
Na unabii wa uongo.
Remember deception, lying and false prophecy.
Kumbuka udanganyifu, uongo na unabii wa uongo.
Are the sins of the Antichrist that will come to deceive.
Ndizo dhambi za mpinga Kristo atakaye kuja kudanganya.
Counterfeit the Lord.
Kuleta ubandia ndani ya vitu vya Bwana.
She's in witchcraft.
Ako katika uchawi.
She loves the things of the world. She has loved money more than the Lord.
Kanisa linapenda vitu vya kiulimwengu, lapenda pesa kuliko jinsi inavyopenda Mungu.
She's in idolatry, idol worship.
Liko katika kuabudu sanamu, kuabudu miungu mingine.
Name it.
Taja
they
yote.
Have painted the wedding gown.
Taja yote, amepaka uchafu vazi hili la harusi.
So that's why the Lord was speaking to the church through the wedding rings. Look.
Na ndio sababu Bwana alikuwa ananenea kanisa kupitia pete hizi za harusi. Kisema tazama.
Church, you are the bride of Christ. You belong to heaven.
Kanisa, wewe ndiye biarusi wa Kristo. Wewe ni wa binguni.
Please prepare the wedding gown.
Tafadhali anda vazi la harusi.
But there's a revelation here.
Lakini upo ufunuo hapa.
In this wedding gown here.
Katika vazi hili la harusi hapa.
Because it says, fine linen stands for the holy acts of the church.
Maana anasema, kitani nzuri inasimamia matendo mazuri ya haki ya watakatifu.
The holiness of the church.
Utakatifu wa kanisa.
No wonder in the book of Hebrews it says.
Na ndio sababu kwa kitabu cha waraka kwa Waibrania yu asema.
Chapter 12 verse 14.
Mlango wa 12 mstari wa 14.
He says, make every effort to live in peace.
Anasema jibidisheni sana kuishi kwa amani.
With all men.
Na watu wote.
And to be holy.
Na kuwa watakatifu.
And he says, for without holiness.
Naye yu asema maana bila utakatifu.
No man will see the Lord.
Hakuna mtu atakaye muona Bwana.
Hallelujah.
Hallelujah.
In the book of 2 Peter.
Katika kitabu cha Petero wa pili.
Chapter 1 verse 13 on.
Mlango wa kwanza mstari ni wa 13 kuendelea.
Verse 15 he says.
Mstari wa 15 anasema.
Just as he who called is holy.
Jinsi tu vile yule aliyewaita ni mtakatifu.
So be holy in all you do.
Vivyo hivyo iweni watakatifu katika yote myatendayo.
For it is written.
Maana imeandikwa.
Be holy because I am holy.
Iweni watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu.
The Bible is full of God speaking about his holy nature.
Biblia imejaa kuhusu Mungu akinena kuhusiana na utakatifu wake.
No wonder he says the holiness of the church.
Na ndio sababu anasema utakatifu wa kanisa.
Is the fine linen.
Ndicho kitani nzuri.
Is the wedding gown.
Ndio vazi la harusi.
But there are two other aspects here. He says bright and clean.
Lakini kuna vipengee vingine viwili hapa, asili mbili hapa. Anasema safi na ingarayo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Has the church kept the linen clean?
Je, kanisa limehifadhi kitani hicho safi?
Remember the bright aspect of the... Hallelujah, this is revelation. The bright aspect of the fine linen.
Kumbuka kipengee hiki cha kung'ara kwa hiki kitani nzuri, na huu ni ufunuo.
That will qualify the church to wear that precious decorated wedding ring.
Ambayo itasababisha au kuwezesha kanisa kuvaa pete ile ya harusi yenye dhahabu iliyorembeshwa na kupambwa kwa wema sana.
That bright aspect is what comes out of the fruit of repentance emanating from the church that is the bride of Christ.
Hicho kipengee cha kung'aa ndicho tunda la toba litokanalo na kanisa ambaye ndiye bi harusi wa Kristo.
Coming out of the church that is the bride of Christ.
Ikitoka kwa kanisa ambaye ndiye bibi harusi wa Kristo.
The fruit of repentance.
Tunda la toba.
What do I mean by this? In the book of Matthew.
Katika kitabu cha Mathayo mtakatifu.
The Lord speaks Matthew chapter 13 verse 43.
Bwana yuasema Mathayo mtakatifu 13 mstari wa 43.
Hallelujah. Look at what he says.
Tazama anavyosema.
Matthew 13:43. I say this is going to be very deep today. The church will never be the same again.
Mathayo 13:43. Nalisema hii naenda kukua ya kindani sana ya vilindi, kanisa litabaki jinsi limekuwa tena.
This is the turning point.
Hapa ndipo maeneo pa mageuzi.
Matthew 13:43.
Mathayo takatifu 13:43.
This is what he says from verse 41.
Hivi ndivyo anavyosema, hebu tuanzie tangia mstari wa 41.
He says, the Son of Man will send out his angels.
Yuasema, mwana wa Adamu atawatuma malaika zake.
And they weed out of his kingdom everything that causes sin.
Nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote.
And all who do evil.
Na hao wote watendao maasi.
Isn't that the cleaning process I've been talking about?
Na jesi, hiyo ndio hatua ya kusafisha ambao nimekuwa nikinena kuhusu.
And he says, they will throw them into the fiery furnace.
Naye anasema, na kisha kuwatupa katika tanuru ya moto.
Where there will be the weeping and the gnashing of teeth.
Ndiko kutakuweko kilio na kusaga meno.
Isn't that the purification I've been speaking about?
Je, si huko ndiko kusafisha ambako nimekuwa nikinena kuhusu?
Verse 43 is for you.
Mstari wa 43 ni wako wewe.
He says, then the righteous will shine like the sun.
Anasema, ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua.
So when he says fine linen, bright and clean.
Kwa hivyo anaposema kitani nzuri, ing'arayo na iliyo safi.
The brightness of the fine linen comes out of the fruit of repentance.
Kung'aa kwa kitani hicho kizuri kunatokana na tunda la toba.
Which outpours, which brings out righteousness.
Ambayo inamimina au inaleta haki.
He says then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father.
Anasema, ndipo wenye haki watakapo ng'aa kama jua katika ufalme wa baba yao.
He was here, let him hear.
Na hebu mwenye masikio na asikie.
Hallelujah.
Hallelujah.
So you begin to understand.
Kwa hivyo unaanza kuelewa.
That the Lord is telling the church.
Kwamba Bwana yualiambia kanisa.
To prepare the wedding gown.
Liandae vazi la harusi.
But it's not just any wedding gown.
Lakini sio vazi lolote lile la harusi.
It's the one Jesus tailor made for the church.
Ni lile ambalo Yesu alimishonea kanisa.
By dying at Calvary, being crucified, tortured.
Kwa kukufa pale Kalivari, kwa kusulubishwa na kuteswa.
Going under and resurrecting.
Akienda chini na hata kufufuka.
And he's saying we now need to repent.
Na anasema sasa tuhitaji kutubu.
And return to holiness.
na kurudi katika utakatifu,
and it is the holiness of the church,
na ni utakatifu wa kanisa,
that is the fine linen,
ambao ndio kitani kizuri,
and the fruit of the holy church,
nalo tunda la kanisa hili takatifu,
which is actually the fruit of repentance,
ambalo ndio tunda la toba,
brings brightness to the wedding gown,
inaleta kung'aa kwa vazi hili la harusi.
So in other words, the Lord was telling the church,
kwa hivyo kwa maneno mengine Bwana alikuwa anambia kanisa,
keep your gown clean.
Hifadhi vazi lako safi.
In the book of Revelation, he continued, like I said, chapter 16, verse 15.
Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, anaendelea jinsi nalivyosema, Ufunuo wa Yohana 16, mstari wake wa 15.
Behold, I come like a thief.
Tazama naja kama mwivi.
Blessed is he that keeps his clothes on, that is the wedding gown.
Amebarikiwa na heri yeye akeshaye na kuyatunza mavazi yake.
So he may not go naked and be shamefully exposed.
Asiende uchi hata watu wakaione aibu yake.
According to the Lord,
kulingana na Bwana,
either you have the right wedding gown or you are naked in his eyes.
Either uko na vazi la harusi linalofaa ama wewe uko uchi mbele zake.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a sobering moment for the church.
Ni wakati wa umakinifu kiasi gani kwa kanisa.
And I'm giving revelation. What is the message embedded in the wedding rings?
Nami napeana ufunuo, ni ujumbe upi uliofunikwa uliofichika ndani ya hizi pete za harusi.
That I've been announcing for the wedding of the Lamb of God, prepare the way, the kingdom of God is near.
Ambazo nimekuwa nikitangaza kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu, kwamba harusi yake imekaribia, jiandaeni kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
What is the message that's embedded there to the church?
Ujumbe gani umefichika pale kwa kanisa?
And I've been announcing this. Now the Lord is saying,
nami nimekuwa nikitangaza haya, naye Bwana pia anasema,
telling the church to prepare a spotless wedding gown.
Analiambia kanisa lijiandae kwa ajili ya vazi lisilo na doa la harusi.
Because the rings are well decorated.
Maana pete zimepambwa vyema kabisa.
The gown has to be glorious.
Nalo vazi pia vile vile lazima liwe la utukufu.
And the Bible says,
nayo Biblia inasema,
that he is only coming for a spotless bride, a mature, glorious and spotless bride.
Kwamba yuaje tu kwa kanisa au biarusi aliyekoma. Biarusi asiye na doa, aliyekoma na mwenye utukufu.
But when you read on, viewers, it's tremendous here.
Lakini wakati unaendelea kusoma, wasikilizaji, ni ajabu sana hapa.
Because the rider of the white horse,
manake mpanda farasi wa huyu farasi mweupe,
he says, I saw heaven standing open, verse 11, Revelation 19.
Anasema nikaona bingu imefunguka, kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana 19 mstari ni wa 11.
He says, I saw heaven standing open.
Anasema kisha nikaziona bingu zimefunuka.
And there before me was the white horse.
Natazama mbele yangu farasi mweupe.
Whose rider is called faithful and true.
Na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli.
With justice he judges and makes war.
Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita, na macho yake alikuwa kama mwali wa moto.
And his head has many crowns. He has a name written on him that no one knows but himself.
Naye ana na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe.
He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the word of God.
Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa neno la Mungu.
Listen to verse 14.
Sikiza mstari wa 14.
The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean.
Na majeshi yaliyo binguni wakamfuata, wamempanda farasi weupe na kuvikwa kitani kizuri, nyeupe na safi.
Do you see the revelation the Lord is giving the church?
Je, unaona ufunuo ambao Bwana anapatia kanisa?
This is talking about the white horse.
Hii inanena kuhusu farasi mweupe.
The second coming of Christ.
Kukuja kwa pili kwa Kristo Yesu.
When he's coming on the Mount of Olives to Jerusalem.
Wakati anakuja juu ya mlima wa mizeituni kule Yerusalemu.
That is 7 years after the rapture of the church.
Na hiyo ni miaka 7 baada ya unyakuzi wa kanisa.
Then you begin to understand.
Sasa unaanza kuelewa.
That the Lord is essentially speaking to the church through the wedding rings.
Kwamba kimsingi Bwana ananenea kanisa kupitia kwa pete hizi za harusi.
Placed at the entrance to heaven. Again I repeat this.
Zilizowekwa katika kiingilio cha binguni, na tena narudia haya.
You right away begin to see the revelation. You see the message.
Moja kwa moja unaanza kuona ufunuo, unaona ujumbe.
That the Lord is speaking to the church of Christ.
Ambao Bwana analinenea kanisa la Kristo.
By placing the two golden and glorious wedding rings.
Kwa kuweka pete hizi mbili za dhahabu na za utukufu.
At the entrance to heaven.
Katika kiingilio cha binguni.
On the 1st of November 2006.
Tarehe moja ya mwezi wa Novemba mwaka 2006.
Entrance heaven, glory there.
Kiingilio cha binguni, utukufu pale.
He's saying, prepare the wedding gown.
Anasema andaa vazi la harusi.
Let the Holy Spirit help you.
Hebu Roho Mtakatifu akusaidie.
To prepare a glorious gown. That means only the Holy Spirit can help the church to walk in holiness.
Kuandaa vazi la utukufu la harusi. Na hiyo inamaanisha ni Roho Mtakatifu peke yake awezaye kukusaidia kutembea katika utakatifu.
The kind of holiness that will qualify her.
Aina ya utakatifu ambayo itawezesha ili kanisa
to wed the Lamb of God,
kufanya harusi na mwana kondoo wa Mungu.
And he's saying,
naye anasema,
after that, when you are wearing the wedding gown,
baada ya hapo wakati umevalia vazi hili la harusi,
fine linen, bright and clean,
kitani kizuri, kisafi na kingaracho,
the holiness of the Lord,
utakatifu wa Bwana,
then now you can wed Christ and enter the wedding supper of the Lamb of God.
Sasa basi waweza kufanya harusi na Kristo Yesu, kisha uingie katika karamu ya harusi ya mwana kondo wa Mungu.
But listen to this now.
Lakini sikiza haya sasa.
He's saying,
anasema,
even during the day of the Lord, on the second coming of Christ,
hata katika siku ile ya Bwana, katika kukuja kwa pili kwa Kristo,
it is the raptured saints,
ni wapendwa au watakatifu walionyakuliwa,
and when the raptured saints are coming from heaven with Christ,
na wakati watakatifu walionyakuliwa wanashuka chini kutoka binguni pamoja na Kristo,
he makes one emphasis,
anafanya sisitizo moja,
that they are all wearing fine linen, bright and clean,
kwamba wote wamevalia kitani kisafi kilicho nzuri na kingaracho.
In other words, the Father,
kwa maneno mengine Baba,
by placing the wedding rings at the entrance to heaven,
kwa kuweka pete za harusi katika kiingilio cha binguni,
he emphasized,
alisisitiza,
the gravity, the weight, and the extreme importance,
uzito na maana na umuhimu wa kabisa,
of the wedding gown that the church prepares right now,
wa vazi la harusi ambalo kanisa linaandaa sasa hivi.
It affects even her future when she's coming from heaven.
Inaadhiri hata siku zake za mbeleni za usoni wakati anatoka binguni,
towards the day of the Lord,
kuelekea siku ya Bwana,
with the Lord,
pamoja na Bwana,
to Mount of Olives,
kwa mlima wa mizeituni,
to Jerusalem,
na hata Yerusalemi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So everything the church is doing today has eternal implications. That's what the Father is saying.
Kwa hivyo kila kitu ambacho kanisa linafanya leo hii iko na maana ya milele. Hivyo ndivyo Baba anavyosema.
Has eternal ramifications.
Iko na athari za milele.
You may choose to prepare the right wedding gown.
Wenda utachagua kuandaa vazi la harusi lililo sawa.
Go into the kingdom of God, the wedding supper of the Lamb of God.
Uingie katika ufalme wa Mungu, karamu ya harusi ya mwana kondo wa Mungu.
After 7 years, come back with the Lord, rule for 1,000 years.
Baada ya miaka 7, urudi pamoja na Bwana kutawala kwa miaka 1,000.
And be for the Lord forever.
Uwe na Bwana milele.
Hallelujah.
Hallelujah.
Or may you may choose to be sloppy, not caring.
Ma, huenda utachagua uwe mzembe bila kujali.
Not prepare the right wedding gown.
Ukose kuandaa vazi la harusi linalofaa.
And miss.
Kisha ukose.
Miss the rapture, the wedding of the Lamb.
Ukose unyakuzi harusi ya mwana kondoo wa Mungu.
The Father, by placing the wedding rings,
Baba kwa kuweka pete za harusi,
at the entrance to heaven,
katika kiingilio cha binguni,
and placing the responsibility on the church,
na kuweka jukumu kwa kanisa,
to prepare a spotless wedding gown,
la kuandaa vazi la harusi lisilo na doa,
proportionate with the quality of the wedding ring he has put here,
linaloandamana sawa sawa na asilia ya pete ya harusi ya dhahabu aliyoweka hapo.
Essentially he has talked two things.
Kimsingi amenena mambo mawili.
He has emphasized the supremacy and the centrality of the Holy Spirit.
Amesisitiza umuhimu na ukuu wa Roho Mtakatifu.
In the process of preparing the church.
Katika hatua ya kuliandaa kanisa.
For the wedding of the Lamb.
Kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo.
Because without the Holy Spirit.
Maana bila Roho Mtakatifu.
She cannot measure up to the standard.
Hawezi kuafikia ile viwango.
That the Lord is calling her to live.
Ambaye Bwana anamuitia alipate kuishi.
And to enter into at this time.
Na kuingia kwayo kwa wakati huu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he has already put a lot of responsibility on the church now.
Na tayari amekwisha weka jukumu ama wajibu kubwa kwa kanisa sasa hivi.
Look at that now.
Ebu tazama hayo sasa.
Let us still continue with this wedding gown. The book of Zechariah chapter 3.
Hebu tuendelee zaidi na hili vazi la harusi. Kitabu cha Zekaria mlango ni wa 3.
What is the Lord saying to the church?
Bwana analiambia nini kanisa?
By placing the wedding rings.
Kwa kuweka pete za harusi.
In the sky.
Katika anga.
Hallelujah.
Hallelujah.
And flipping them to show how he has designed them so beautiful, decorated them.
Na kuzipendua pendua kuonyesha jinsi alivyozipamba vizuri kabisa, jinsi alivyozirembesha.
And then we find that he's telling the church.
Alafu tunapata kwamba analiambia kanisa.
Please.
Tafadhali.
Prepare a glorious wedding gown.
Andaa vazi la harusi lenye utukufu.
That's the day my word will be accomplished.
Hiyo ndio siku neno langu litatimilizwa.
Without holiness nobody enters heaven.
Bila utakatifu hakuna yeyote atakayeingia mbinguni.
Nobody will see the Lord.
Hakuna atakayemuona Bwana.
Zechariah chapter 3 is a very classic case of the wedding gown.
Zechariah mlango wa 3 ni mfano mwema kabisa wa kipekee kuhusiana na vazi hili la harusi.
He says, verse 1.
Anasema mstari wa kwanza.
Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan.
Kisha akanionyesha Joshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana naye Shetani.
And Satan standing on his right hand side to accuse him.
Naye Shetani amesimama mkono wa kuume ili kushindana naye.
Now all of you that are aspiring or that are already maturing as the bride of Christ.
Sasa nyinyi wote ambao mnatamani au tayari mmekwisha anza kukomazwa kama bibi harusi wa Kristo.
It is mature to know.
Ni ukomavu kujua.
That the angel of the Lord is Christ Jesus.
Kwamba malaika wa Bwana ni Kristo Yesu.
That's why you see there are other angels standing there that is giving command.
Na ndio sababu unaona kuna malaika wengine ambao wamesimama hapo nao wanapewa amri.
That's just part of maturing as the bride of Christ.
Hiyo ni sehemu tu ya ukomavu ya biarusi wa Kristo.
So Joshua is standing before the angel of the Lord.
Kwa hivyo Joshua amesimama mbele ya malaika wa Bwana.
Satan is standing there accuser on his right hand to accuse him.
Naye Shetani amesimama upande wa kulia ambaye ni mshutumu ili kumstaki.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
The Lord said to Satan, the Lord rebuke you Satan.
Bwana akamwambia Shetani, na Bwana akukemee Shetani.
The Lord was chosen Jerusalem rebuke you.
Bwana aliyeuchagua Yerusalemu na akukemee.
Is this man not a burning stick snatched from the fire, the revive of the Holy Spirit?
Je, hiki si kikinga kilichotolewa motoni uvivio wa Roho Mtakatifu?
Look at that.
Tazama hayo.
Verse 3.
Mstari wa 3.
Joshua was dressed in filthy clothes.
Yoshua alikuwa amevalia mavazi machafu.
As he stood before the angel.
Aliposimama mbele za malaika.
And the angel said to those who were standing before him.
Naye malaika akawaambia wale waliosimama mbele yake.
Take off his filthy clothes.
Muvueni nguo hizi zenye uchafu.
Then he said to Joshua, see, I have taken away your sins.
Kisha akamwambia Yoshua, tazama nimekuondolea uovu wako.
And I put rich garments on you.
Nami nitakuvika mavazi ya dhamani mingi.
The wedding gown, somebody.
Vazi la harusi, ewe mtu.
Then I say, put a clean turban on his head.
Kisha nikasema, na wampige kilemba kizuri kichwani pake.
So they put a clean turban on his head.
Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake.
And clothed him while the angel of the Lord stood by.
Na wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu.
Then the angel gave this charge to Joshua.
Kisha malaika akamwambia hivi Yoshua.
This is what the Lord Almighty says.
Asema hivi Bwana wa majeshi.
If you will walk in my ways.
Kama ukienda katika njia yangu.
And keep my requirements.
Na kama ukishika maagizo yangu.
Then you will govern my house.
Ndipo utakapo hukumu nyumba yangu.
And have charge of my courts. And I'll give you a place among these ones standing here like the other angels.
Na utazilinda nyua zangu. Nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati hao wanaosimama karibu.
Let us stop there, precious people.
Ebu tukome hapo watu wa dhamani?
What does that tell you about the importance of the wedding gown?
Hiyo inakuambia nini kuhusu muhimu wa vazi hile la harusi?
I'm talking about the message that Jehovah El Shaddai, Elohim.
Ninanena kuhusu ujumbe ambayo Jehovah El Shaddai, Elohim.
Is sending to the church of Christ.
Analitumia kanisa la Kristo.
By presenting the two golden and glorious wedding rings.
Kwa kuleta pete mbili za dhahabu na zenye utukufu.
On the 1st of November the year 2006.
Tarehe moja ya mwezi wa November mwaka wa 2006.
He opened heaven.
Akazifungua bingu.
And placed the wedding rings at the entrance to heaven.
Na kaweka pete hizi za harusi katika kiingilio cha binguni.
And there was so much glory at that entrance.
Na kulikuwa na utukufu mwingi katika kiingilio hicho.
And he was flipping them, turning them around.
Naye akawa anazigeuza geuza na zipindua hapa na pale.
So I can see how highly decorated the wedding rings are.
Hivi kwamba nipate kuona ni jinsi gani pete hiyo imepambwa kwa marembo mengi.
So we are looking at what is the message he was speaking to the church.
Kwa hivyo tunatazama ni ujumbe gani aliyokuwa akinenea kanisa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
In Zechariah chapter 3.
Katika Zekaria mlango wa 3.
He is talking about the wedding gown.
Ananena kuhusu vazi la harusi.
You see that as long as Joshua.
Waona kwamba kadri Yoshua.
Was dressed in filthy clothes.
Alivyokuwa amevalia mavazi machafu.
Then Satan was able to stand near him.
Basi shetani alikuwa na uwezo wa kusimama karibu naye.
On his right hand side by the way.
Kwa mkono wake wa kulia hata hivyo.
To accuse him.
Kumshtumu.
What does that mean? Let me translate that to you.
Hiyo inamaanisha nini? Hebu niwatafsirie hayo.
To claim right over Joshua.
Kudai haki juu ya Yoshua.
To claim historic right.
Kudai maeneo ya kihistoria ya kihaki.
As it is in this man mine.
Kana kwamba huyu mtu si ni wangu.
We have been doing things with him in the world there.
Tumefanya na yeye mambo kule duniani.
As in legal right.
Kana kwamba makanyagio ya haki.
This man belongs to me.
Huyu mtu ni wangu.
He has my identity. Look at the clothes he wears.
Ako na kitambulisho changu. Tazama mavazi anayovalia.
He claims all kinds of rights.
Ana haki ya madai ya kila namna.
On Joshua before the Lord.
Juu ya Yoshua mbele za Bwana.
As long as Joshua is wearing filthy clothes.
Kadri Yoshua amevalia mavazi machafu.
But immediately.
Lakini pale pale.
The angel of the Lord commands.
Malaika wa Bwana anaamrisha.
And the filthy clothes are removed.
Na hiyo mavazi machafu yanatolewa.
And the rich garment is placed on Joshua.
Alafu mavazi ya dhamani mingi yanavishwa Yoshua.
Never again do you hear that the accuser was still standing there.
Hausikita na kwamba mshtumu au mshtaki alikuwa amesimama pale tena.
The accuser ceases to accuse Joshua.
Mshtumu ama mshtaki anakoma kumshtumu Yoshua.
In other words,
kwa maneno mengine,
he sees that Joshua has taken up another identity.
Anaona kwamba Yoshua amechukua utambulisho mwingine.
He cannot even recognize him anymore.
Hata hawezi kumtambua tena.
So he cannot claim rights over Joshua anymore.
Kwa hivyo hawezi kudai haki ya makanyagio juu ya Yoshua tena.
So in other words, the father is saying to the church.
Kwa hivyo kwa maneno mengine, baba analiambia kanisa.
The Lord God, Jehovah Elohim.
Bwana Mungu, Jehovah Elohim.
Jehovah Elohim.
Jehovah Eloheinu.
Jehovah Adonai.
Jehovah Adonai.
He's telling the church, look, you have been purchased by the blood of Jesus.
Analiambia kanisa, tazama umenunuliwa kwa damu ya Yesu.
And he has already placed a glorious rich garment that he bought at a high price.
Na tayari amekwisha weka vazi la dhamani nyingi lenye utukufu ambalo alinunua kwa gharama ya hali ya juu.
On you, you don't have any identity of the devil anymore.
Ameiweka juu yako, kwa hivyo hauna kitambulisho cha shetani kwako wewe tena.
You belong to the kingdom of God.
Wewe ni wa ufalme wa Mungu.
What are you doing still looking for items and elements that make you wear the identity of the enemy?
Na sasa ungali unafanya nini ukitafuta mambo na vitu ambavyo vinakusababisha unakuwa na utambulisho wa adui?
Que sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.